million. Yo le damin
de velutano.
Siku nyingi na kuona lakini nipe tu nafasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kamelewa kileo. Nikilala singizi sipati na kuona kwenye video.
Stack via video na kuomba tifanye leo. Niambie basi ndio ama nilie kama sio. Oh.
Kama unipendi baby niambie niondoke basi. Amua leo sio kesho.
If you don't love me, tell me that it's a love.
Wagala nyona yegwe chichi salao.
Nikwe chacha mponya siki salao.
Nitewe mpua mpobu titi salao. Kwa sali za nyone chipini salao. Figa yako chiswate chiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Edewe, hiyo kera lero. Nate wanja gala kumoyo. Hivyange vyo kete vyo. Susa kuchupa nywera kumwendo. Kwano ni napopolo goza njisa mtima pichi kumweso. Hey, hey, mtima kunte koto nyambe. Lava baby, hey, aliasa saka virinkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Jovanga munu miopuno kunyumiru amuli. Uno mkwano vokudu kama nyokose sobi. Pama penzi mkwano switi chiri bubi.
Amua baby, tugende fendi. Kama hawana adama, bambi topanga wendi.
Supu nina moto, kulia na kushoto. Oza mwasi kitoko,
chote mjote mboko.
When you do love me, talk to me my girl.
Talk to me.
Say something baby, that I watch you come on sempre ho. Sula wubi wabude bucha nezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango linga ngachi wonjolo.
Singande funya funya nge
kongolo. Bina love you ngo uruwe
kongolo.
Simanye kufana ni
kongolo.
Chovone tololo zange
kongolo.
You don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawa mavongo
go, go, go.
Okule womu liango go. She's a pretty girl. She don't want me love. Doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me, tell me
kati salao.
Wagala nyona yegwe chichi
salao.
Nipo chacha mponya siki
salao.
Nitewe mpua mpobu titi
salao.
Kwa sali za nyone chibini
salao.
Figa yako chiswate chiki
salao.
Nacho umba ni pili siki
salao.
Bavende sinkala mata. Uli wota ba wendi maga maga. Kumukalwa ganyi jea mata. Siti ntusu kula luka. Hey, hey, hey. Maga maga. Siti ntusu kula luka. Kumukalwa ganyi jea mata. Love in the sea kala mata.
Supu nina moto. Kulia na kushoto.
Shoto.
Uza mwasi kitoko.
Chote mjote mboko.